Releva njekete. Tufu. Tufu mpa. Twanji mafanzi ya po. Eyo vina tuka vina top. Eyo vina sango vina shibu. Ni mafake friends. Awa siwa nzati weo. Baku sekera sekera cha bebos. Avasiva nzatu pa mwela vatizala. Avasiva nzatu pa mwela vatizala. Ukachoka pa kuteka na story. What we call them? Ni mafake friends. Fake, fake, ni mafake friends. Avativa ziva kuti ni mafake friends. Fake, fake, ni mafake friends. Avativa ziva kuti ni mafake friends. Nipange komulomo panza kavanizala. Bari pecha puino vakai ni mawaya. Daily pa media ma stories ya boza. Basi ya murilo gapa na potus. Yai makitu anagurisa ufyash. Levo ichinje ni guleko chibenzi. Yai bigidi anagurisa mayes. Tuwa miraveve kuyeza maikras. Vama funa chape kuti ene nizichula. Yose life yanga izinkana feria. Bativa matapo handine hasera. Topu iriense vakamba tima baza. Chimeko kutari vakamba stitiesa. Olova niseke aze papa man. As long as ikangono ni kuira kamane. Ziva chape fako noti pavanzako. Njaeko katiro vakai vakamfera. Useni kwa mairo na kamvele la pamidia. Yai bigiti alimpweti marukula. Waichi kunyonga monga wia familia. Avasiva nzatu pa mwela vatizala. Avasiva nzatu pa mwela vatizala. Ukachoka pa kuteka na story. What we call them? Ni mafake friends. Fake, fake, ni mafake friends. Avativa ziva kuti ni mafake friends. Fake, fake, ni mafake friends. Avativa ziva kuti ni mafake friends. Weta sama tasha ama bweza na kumbuyo. Iwe limbikila osa bwele la kumbuyo. Kemu niyo futia ifake na mulo. Fukama, fukama, faka na pempele. One day chiratia, chizaka kurila. Uzaka performako, awe, Australia. Nanfela nyimbo yanga vaikonda Nigeria. Zambia, Zimbabwe, Vandora vaimfela. I think I'm the one who is ring visi gapu. Niza tulo kushendia, uneva give up. Talking, talking, bring mouth ipa apu. Nyimbo nikatropa, sinipasa WhatsApp. Jine piki fishi, muri gemu ya vakulu. Ine kunichinga, mupere na mimbulu. Day by day, ningo sakira ndalama. I got no time for drama. We are living this out, na ma hypocrites. Swao na famushi, wana mistakes. Yai makitu anapoka muzo kero. Nae kani nkombo swa mufuna kumatelo. Avasiva nzatu pa mwela vatizala. Avasiva nzatu pa mwela vatizala. Ukachoka pa kuteka na story. What we call them? Ni mafake friends. Fake, fake, ni mafake friends. Avativa ziva kuti ni mafake friends. Fake, fake, ni mafake friends. Avativa ziva kuti ni mafake friends. Unani promisa, uzani promote. Kose kuma radio, uzani peleka. Kose kuma broko, uzani posita. Always on me, nizimvera nichitika. Ini mumutima na peza wachikata. Jipita kamba na sendinga na data. Ngrama za fika kwa sala kupromote. Desi na mawiki vintu si vichitika. Nikatuma phone anasia na kuyanka. Ini mumaind, drama na loser. On Facebook una mchaya na report. Kuseni kwa mairo na randila maripoti. Vike vakufona polisi kukawata. Wapanga mulandu FB kuposita. You are the one who force me to post. Lilo na dabo nipeleka kukoti. Nizo ona monga niwe good man. Nazigonga neka niwe party man. You came to be graver but you are down. Bize kusokolo kungo pushing ama foul. Avasiva nzatu pa mwela vatizala. Avasiva nzatu pa mwela vatizala. Ukachoka pa kuteka na story. What we call them? Ni mafake friends. Fake, fake, ni mafake friends. Avativa ziva kuti ni mafake friends. Fake, fake, ni mafake friends. Avativa ziva kuti ni mafake friends.
Equox.com.